asithandazeni.
Let us pray.
Baba wethu usezulwini.
Our heavenly Father.
Sisondela kuwena egameni lendodana uJesu Kristu.
We come before you in the name of your Son, the Lord Jesus Christ.
Nkosi, sizwile wasihlanganisa namhlanje bese ngazi ukuthi kuzobe usuku nje.
Lord, as we've heard, you've brought us together today. We did not know that we would be together in this way. And Lord, we didn't know that there were those that would be grieved today. But Lord, what we know is that all things come through your hand. And Lord, you have a plan for today. Because our Father, you have promised us that you will not leave us, but that you will be with us to the end of the age. And Lord, today we have a hope that you are with us. You visited us. And therefore we pray, Lord, that you would give us an ear to hear your speaking to us.
Ukuthi nathi Nkosi silungiselele lolu suku lwethu usephambi kwethu.
That we, Lord, would prepare for our day that is before us.
Ibe nathi ke Nkosi.
Please be with us, Lord.
Isibusiso sakho ibe phezu kwethu nakho konke kuze kwenziwe nokukhulunywa.
May your blessing be over all that will be said and spoken.
Lokho sicela egameni lomfeli wethu wawafa wavuka ngokuphila nathi uNkulunkulu wethu siyacela lokhu kuphila phakathi kwethu.
We pray this all in the name of our Savior who died and was risen to life, and we pray too for that life.
Amen.
Amen.
Siyabonga kakhulu kumalume.
Thank you very much to Malume.
Umndeni ke kaBaba uZondo uthanda ukuba ubonge ngabo bonke abafikile ukuthi babe khona kule nkonzo.
The family of Baba Zondi would like to thank each one who's been able to be here in the service.
Thanda ukumukela uDokotela uTH Ncube, umfundisi uBaba Majola, umfundisi uBaba uDlakude, umfundisi uBaba Mpanza obuya le Mpumalanga, abefundisi befraternal yakwaMaphumulo, umfundisi uZungu, nabo bonke abafundisa abakhona ongenzeka ukuba badlulanga phambi kwamehlo kaBaba uNondaba. Bonke abafundisa abakhona sithanda ukuba sinamukele futhi sibonge ukuthi nivale noma nishiye amapulpit enu nizongqonga uBaba uZondi.
We'd like to heartily welcome all those who've been mentioned and all the preachers who have left their pulpits today to be here to comfort the family. Thank you very much, and you are most welcome.
Wonke amabandla abakhona la siyanamukela sibonga futhi ngokuthi nibe khona ukuhlanganyela kanye nathi.
And all the congregations who are here with us today, we welcome you and thank you that you've made the effort to come.
Siyamukela futhi umndeni nezihlobo zonke zakwaZondi.
And we'd like to welcome all the family and friends who've come with us to be with us today.
Samukele izisebenzi zonke zakwasiza abantu ezikhona lapha ekhaya nesemagatsheni. Nonke bazalwane ngothilwenu siyanamukela siyabonga futhi ukuthi nifike ukuba sizobonga ndawonye emswaneni.
And all the co-workers of Kwasiza Bantu Mission, both here and in the branches, and everyone else who has come here today, please feel most welcome.
Umndeni wakaZondi futhi uyathanda ukubonga kakhulu kubuholi bemishini ukuba le nkonzo ingakwazi ukuba yenzelwe lapha ekhaya.
And the Zondi family would also like to thank the leadership of the mission that this funeral service can be held here today.
Siyabonga kakhulu ukuthi sibe nobuholi obufana nalobu esinabo.
And we are so thankful that we have the leaders that we have.
Nami bazalwane mangasho nje uma inkosi singikhumbula ngingafisa kabi ukuthi kwenzeke njengoba kwenzekile nje ngabe nasiphithiphithi hey kuyaphithizela lapha emakhaya okuthiwa ubaba omncane unini yonke nje into yami ngathi ngenzeka nje ngale ndlela eyenzeke ngayo lapha ekhaya.
And I would also like to say for myself that when the Lord remembers me and my day comes, that things would happen in this calm way exactly like it's happened today.
Niyabona nje bazalwane ukuthi nakazondise bejikile basebona abantsundu sebeyamajalimani bonile isikhathi ukuthi sibanjwa kanjani.
And I see that the Zondis have kept the time like the Germans.
Ngathi singasika iphethini lapha.
May we also follow their pattern.
Ngoba basibambileke isikhathi asizudliwa ke ilo mfana noma ephambi kwenu uzozama ukugoqa nje ukwenzela ukuthi kungathi hayi bebesibambile kodwa sabanjezelwe ilo mfana.
And I don't want to also use up the time seeing that they've kept the time so well.
Angazi noma ikhona ikwaya lase Winen.
I don't know if the Winen choir is here.
Mabe khona socela ukubanikeza ithuba lokuba beze basiculele.
We would like to ask them to please come forward to sing for us.
Manizikali zongezi ka Kristu.
Ikwaya leli lapho ubaba uZondi kaningi uthunywa khona ukuba ayoshumayela khona.
This is the choir from the place where Baba Zondi often goes to preach.
Siyabonga kakhulu baba njoba sebeculile uJesu kuphela oyidwala ongakwazi ukubusifihle kuye.
And Baba, as they've sung, it is only the Lord Jesus who is the rock under which we can hide.
Bantwana njoba sebelculile iculo lesibili nani nonke mdini ukuthi elokugcina qinana enkosini.
And family, as they've sung their second song, be strong in the Lord.
Uma baba ecashe edwaleni ema kulo nina qinana enkosini nasemandleni yamakhulu.
As Baba, as you will hide behind the rock and stand on the rock, the family, you be strong in the Lord.
Sithanda futhi ukwamukela abalaleli bekhwezi abakhona la beholwa ubaba umfundisi uMthembu ubaba uNcephelezi. Sithanda ukuba sinamukele kakhulu sibonge futhi ngokufika kwenu ubaba uNondaba uzizwa efudumele ngobukhona benu.
We'd like to welcome the listeners of Radio Kwezi who have come with Baba Mthembu. I hope you feel most welcome.
Manje ke sesizocela ukukhulumela umndeni wakwaMfeka kuthiwe uMr. Mfeka ongumfu wabo ka mama esimbekayo namhlanje.
We'd like to ask Mr. Mfeka to speak on behalf of the family.
Ngiyabingelela nonke bazalwane kwenhle igama lomfelo wethu uJesu.
Brethren, I greet you all in the name of our Savior Jesus Christ.
Hey, maku usuku olusuku olunjengalolu ke kuye kube nzima kakhulu khona.
On a day like this, it really is difficult.
Ngoba namandla asuke ngekho ngendlela yokwenzekile.
And that there is no strength because of what has happened.
Kodwa ke ngizoba naso nje isibindi sokuma ngikhulume ngosisi ngoba ngiyazi ngaye ingane yakwethu noma kunzima.
And I have the courage to speak of my sister, even though it is difficult, because I know her.
And
I have the courage to stand here because I know, and all of you also know, that she was a child of God in the way that she walked.
Kungkumbuza usuku olunye owangibhalela ngalo incwadi ethi uyahamba uye esitolo lapho ayisebenza khona.
And as we received the message that she has passed away, I was reminded of a letter that she wrote to me where she said, I'm on my way to the shop.
Ibhala incwadi ethi bhuti sengiyaphenduka.
When she wrote me a letter and said, my brother, I am repenting. I knew that you would go to the service, but I didn't know that there was a time where you repent. And she said, I am going to the owner of that shop and I'm going to make right that when he wasn't looking, I would take a sweet, I would steal a sweet.
And
that's why I have the courage to stand here. She was a child of God. We celebrate her life, but we must for ourselves be prepared, because we are also going to have that day where we stand before God.
Yebo khona siyemukela kodwa inhliziyo azideli kuya ngokuqhubeka sibona mase ngimbona ukuthi ngempela ula ebhokisini nje useya ngeke ngiphinde ngimbone useyahamba.
Our hearts accept it, but as you see the box standing here, really, you realize now she is gone. And that's why we need to make sure that we indeed have the faith, because this day comes for each one where you will be in the coffin, and that's why we need to cast aside everything and put our lives, everything, to serve the Lord.
And
I am thankful for myself. I have lived on this earth and I've gone in the ways of the world. But in the end, I committed my life and made the Lord Jesus my Lord and Savior. And that each one who lives on this earth, it is my desire that the Lord would remember each one.
Induduzo ke enkulu ke mndeni wakaZondi nokahade bakuthiwa ivela kuNkulunkulu ayiveli kumuntu singaduduzana thina sodwa kodwa enkulu induduzo evela kuNkulunkulu njengokuba kuhambe umuntu okholwayo kuyinduduzo nje lokho ngoba uyazi ukuthi isocial lihambile likusebenzele lokho lihambile nje.
And that each one remembers the Lord as well, because if you see a child of God that has left you, you are comforted because you know that it is someone that was one with God. This is a true soldier of God that has gone to be with God.
Okungifikelayo njengamanje njengoba ngimila nje ukubonga umuzi wakasiza abantu. Umuzi wakasiza abantu okokuqala nje wangifihlela umama wami. Uyena oqale ngazomfihla la oyigazi lami.
And as I stand here, it comes to me that I want to thank the home of Kwasizabantu, because my mother was the first one that was buried here.
Yethemba ukuthi umphakathi wonke olandile uyazi ukuthi wesinye isikhathi mase kuvela into nje enjengesifo ke kube neyididi nje emndenini kube khona ukungezwani kuyale kanti umuntu maye efihlwe la ekhaya uba nokuthula okuyisimangaliso.
And everyone of the area, the community, you know that when someone passes away, there is always some friction and some misunderstanding within the family. But here at the mission, everything goes in a peaceful and orderly way.
Kwaphinda kwalandela umkhwenya wethu uZondi sazomfihla la emishini.
And then our brother-in-law, the Zondi, he came and he was the following one to be buried here at the mission.
Namhlanje udadewethu oyingane yakwethu encane engemva kwami ebiyigugu kakhulu ingane yamagcini ekhaya ebesazi ukuthi mhlambe iyona eyosifihla kanti amacebo kaNkulunkulu asho okunye.
And today we are here, my youngest sister, whom we thought would be the one that would bury us, but the Lord's plans are different to our plans. We cannot say much more. The Lord's plans are His plans. He plans everything as He sees fit. And we give him all the honor. Thank you.
Siyabonga kakhulu kubaba umfeka ngalawo mazwi asesidlulisele wona.
Thank you very much to those words passed on by Baba Mfeka.
Hayi ngithemba ukuthi akanikhankaseli bazalwane bese nifuna nonke ukuzongcwatshwa la ake nithole indawo.
I trust that it's not an advertisement that you all want to be buried here.
Kodwa nathi njengebandla kumele sinibonge mndeni wakaZondi ukuthi nikwazile ukuthi nibambisane nebandla ngoba njengebandla bengeke kusebenzeke kahle nani uma nani benidonsa niyale nathi sidonsa siyale. Kodwa siyanibonga ukuthi nisivumele ukuba isoshe besigijima nalo lizolala namanye amaqhawe.
We'd like to thank the Zondi family for working together with the church and the brethren that this day would go in a good way, that we could lay to rest the soldier of the Lord.
Nokuhleleka nje kwenu umndeni wakaZondi, umndeni wakaGadebe nomndeni wakwaMfeka. Nginibonile phakathi neviki inhlili nibamba inguyaza neyi. Bengithi mina abantu balele endlini noma ngabe kuyabhakwa njengoba kulokuvaliwe kuthuli nje akuzwakali ngisho nenyosi ndithi bu ayibazalwane nikhile inhliziyo yami uNkulunkulu anibusise.
And thank you for the families that you worked together to plan this day so well, and it was such a blessing to me.
Sesizocela ke manje okhulumela umndeni wakwaZondi kuthiwa umama wakwaZondi empangeni.
We'd like to ask the one who's going to be speaking on behalf of the Zondi family, that's Mama Zondi from Pangeni.
We extend up greeting you in the name of our Lord Jesus.
And
we are here because of my sister-in-law. There was no one like her here in the Zondi family.
And
when she was married into the Zondi family, I initially was afraid of her, but I saw the respect. She saw me to be her aunt who lived at Empangeni.
And
there was a time where she was very ill and I took her to hospital.
And
the bride from the Hatebe family, she was then there and she helped as we went to the different hospitals and saw how bad it was.
And
to the Hatebe family, thank you very much for drawing nigh. We were far away at Empangeni, and you didn't say, well, you're not part of the Zondi family.
And
I'd like to thank the Lord for how strong Baba Zondi was. I was crying, couldn't even look him in the eyes, but he said, you know what, Aunt, stay strong. We need the Lord. The Lord is there for us. And I would like to thank the Lord, especially to those from Kwasizabantu, the way that we worked together. And really, I felt like I was a
mother.
And I say to my son, called him by name, may you stay strong in the Lord. Mama has left, but she was a soldier in the army, and may we continue in that same way.
And
to their children, I say, you have seen the way that your mother has walked. But really, in these last days, I saw how they even strengthened me.
Siyabonga bantwana kaNkulunkulu. Sibonga ukuhlala phansi kwedwala likaJesu. Namanje sengathi bengaqhubeka abantwana bami behlale phansi kwedwala.
I'd like to thank the children of the Lord who have helped us to indeed Hide under this rock, and may we, as a family, continue to do so.
I mean, I'm crying a lot equality come out.
And I am proud of this lady that was married into our family. Really, she was a hero.
Kodwa ke noma sengibona umakoti lo seduze kwami engathi uyalisika iphethini noma phela singeke sivale isikhala sika mamfeka kodwa ke ngikhuleka ukuthi uNkulunkulu naye ebasize ebakhulisa ezweni kaNkulunkulu.
And to the new bride who is standing next to me, I can see that she is taking after the pattern of her mother, even though it's not exactly the same, but may the Lord continue to give you the strength you need.
Siyabonga bantwana baNkulunkulu. Sifisa ngathi ningakwenza nakwabanye lento eniyenzileyo. Mina ngilama nangu lo wagogo ohamba nganqola. Mahadebe. Umuntu uthi ungambheka umuntu ukuthi enamdala lo. Mhlawumbe yena ohamba kuqala. Nami bengiyibhekele ukuthi ngizohamba kuqala ukuthi makoti.
And may you continue in that which the Lord has given you. May you stay strong into the mission the way you have helped us. May you also help others. And Mama is here. She is younger than Mahatebe, who is there. They say an older person. You don't look at them.
uNkulunkulu vakashele thina namhlanje. Nathi sesiqinisa abanye ngelinye ilanga. Namhlanje sizokuzoqiniswa thina.
And thank you very much to the brethren. You have come to support us and comfort us. And may the Lord help us that we will also one day do to others as well.
Ngiyabonga ke bantwana baNkulunkulu. Anginawo amade engisho nje ngithi hamba kahle. Ntombi yakwafeka, hamba kahle elwandle. Usikhozele lapho yakhona. Sengathi nathi ungashintshe emoyeni wethu simkhonze uNkulunkulu njengawe ubethi noma egula angiphakela ngiphakele asuka hambe eChristian athi mamncane ngisawubona eChristian bengangibizi ngegama bekumamncane umama umama.
And may we take after her. She has taught us, and even when I would come wouldn't be well, she would still go to the kitchen. She would call her mamncane is an aunt in Zulu, and that she would take care of her and bring her food.
Hayi ngathi ngiyabonga bantwana baNkulunkulu angaze ngilibone lo luthando lwabantu kanje.
And may you continue to do what you have done. We have seen how you have embraced us and how you have cared for us. I've never seen so much love before.
Ngibonge kakhulu kwabantu bakwaHadebe basisapotile nabo ngendlela ngathi nje abakhona kwaZondi ngendlela abayiyona. Ngiyababonga nabo. Baba kwamfeka bengabazi angibazi kahle ngokuthi ngihlala kude bengiqala nje umalume ukuthi ngambona ngalelanga ngaka nami inhliziyo yami isebuhlungu bathi umalume ufikile kodwa ngiyabonga ke abantu bakwaHadebe basondela eduze kwethu bathi abazalwana babefika sibe nabo nomakoti ngoba nomakoti naye useyingane yimi kufanele ngabe ngidala ngishaye izwi kodwa ke sibonga ngiboke nontotana wami uNkulunkulu wamkhethela leli bandla. Ngangabheka ngokunye ukuthi eyi ndodana wethu usekholwe laphaya mhlawumbe ngibeke njengomuntu wasemhlabeni kodwa namhlanje ngifunde isifundo nasempangeni zofika ngixoxa ukuthi ayi ngendlela ngoba khona engangalibona le kwaNongoma usiza abantu uzofihla umhlobo wami umntwana sendlunkulu. Ayingathi mina nampa laba bantu okusonta khona indodana wami. Namanje ngibabonile ke.
I'd like to thank the Hadebe family. You have taken us as a Zondi family and you have made us part of your own, even though it is by marriage, but really you have been such a support. And I even experienced this at Nongoma, where the mission came and helped with the funeral there, and I just saw that this was really the support that you have learned, that the Lord has taught you.
No sianda bebone ukuthi uqinile kuleli vangeli. Ayi ngendlela engibone ngayo ngiyabonga. Ngiyabonga kunokubazalwana.
And to my son, the Lord has given you grace being part of this gospel. And may you continue and may the Lord be with everyone. Thank you.
Siyabonga kakhulu kuma esakhulumela umndeni wakaZondi.
Thank you. Thank you very much to Mother who spoke on behalf of the Zondi family.
Ngiyabona bakamfeka nabakaZondi baloku impela bekhankasile. Cha nothi niyafika yeke nithole. Osuke nibuya nonke manje mase nibuya nonke thina sobe sesilalaphi ke mase singicwalisana.
It does seem like the families are advertising, but if you all come here to be buried here, I don't know where we will find a spot.
Kodwa ke siyabonga kakhulu. Lokhu okubonile nenikubonile bekungafekiwe kuyikhona yona impilo esiyiphilayo lapha ekhaya.
We thank you very much. That which you have observed, it wasn't a fake, it is the genuine life that we live here.
Njengoba ushilo kwangazi ukuthi ubaba nomndeni bangabheka phambili bangabheka emuva.
And as has been said, my baba and the family look forward and not look back.
Koni icule elithi abanye baqala kule ndlela bayithola ingumcingo, abanye bahluleka, abanye baqala indlela entsha bayingcosana bayobekezela.
There's a song that says that there are many that have started on this road, that there are some that found it too narrow and too difficult, and that there are few that will continue on it.
Siyambonga uNkulunkulu ngalo mawu lelela ukuthi lapho ebeka isandla sakhe egejeni akakushonge ngomlomo ukuthi ubiziwe wabesebheka le kodwa wabambelela kwazi kwaba usuku lakhe lokulala.
We're so thankful for this mother who lies before us, because when she put her hand to the plow, she did not look back. She didn't just say it with words, but she meant it and she did it.
Ngathi ngiyathanda ukunibingelela kakhulu bazalwane egameni leNkosi yethu Jesu Kristu.
I'd like to greet you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ.
Thina ke singabantwana baka mamncane kama shuthu mamncane wami kahle kahle kodwa sifola einganeni zikamasonke ngoba ubesithanda sonke benobaba uZondi. Shuthi ubungekho umehluko ngoba uma wami wagana kaZondi nomamncane wagana futhi naye kwaZondi, shuthi siwumndeni owodwa ngoba bazalwa umama oyedwa futhi bayalamana. No malume babili nabo futhi shuthi ho malume babili no mama babili abandawonye shuthi siyingane zandawonye vele.
So we are all of the same family. There are two mothers, two fathers, but all of us as the children, we all fall together under one family.
Ngingathi ke sithanda ukubonga kakhulu siyingane zakwaZondi ngempilo kamama ayiphilile phambi kwethu benobaba.
As the Zondi family, we would like to thank our mother and father for the way that they lived before us.
Umama uliphilile ibanga lakhe lokuphila emhlabeni eyiphilele iNkosi.
Our mother has run her race. She has lived for the Lord while she was here on earth.
Manje sikhile okuningi kuye, kuningi mangingakusho kungashonilanga ngoba imisebenzi yakhe ibimihle siyibuka phambi kwethu.
There's a lot that we learned from her and took from her life. If we would speak everything, the sun would go down.
Ubesifundisa sonke akekho abemiyeka bemshiya ngaphandle umama.
And she would teach each and everyone. There's no one that she left aside.
Uma kufuneka kusole ubekusola futhi ngendlela efanele futhi nayo uyibona ukuthi urong ngempela la ekusola khona.
And if she would reprimand you, she was right to reprimand you because you saw there where you had gone wrong.
Futhi ekusola ngendlela kaNkuluNkulu, hayi ngendlela yolaka noma ngendlela yani.
But she would reprimand in a godly way, not in anger or a worldly way.
ngathi siyathanda ukumbonga kakhulu usikhombisile impilo ukuthi kuphilwa kanjani emhlabeni futhi umuntu uphila kanjani mangabe ephila kulomhlaba wenza kanjani usifundisile kuningi ngingathi nje kusele kithi thina izingane zakho ukuthi sizothatha lesi sinyathelo asifundise sona siqhubeke naso yini.
And we would like to thank her because she taught us how to live in this world, but how to live a godly way in this world. And if we do not live it, it is our own fault because she has taught us.
Akekho phakathi kwethu la ongazi. Ulikhulumile umama iqiniso phakathi kwethu. Akekho noyedwa ongayilandulela. Ngingathi nje ngiyambonga mina ulele nje laphaya akashiyanga lutho. Ukhulume konke ngathi ke sibonge nabo sisibamo sinake behamba beya kuye nasesibhedlela beyombona beyinikela bayinikelile futhi abantwana bakamamncane beyombona esibhedlela egula bebehamba usuku nosuku kakhulu nosinake ubeyidela eya kombona umamncane esibhedlela angifonele angitshele ukuthi sisibone uma uyagula.
And I'd like to thank her because she has taught each and every one of us. None of us do not know how to live. And I'd also like to thank, especially Snage, who went to her often when she was in hospital. And after having visited her, she would phone me and she'd say, no, mother is really not well. And she herself would phone and she'd say, my child, I am not well.
Ngikhumbula nje cishe esiwombeni sokuphuma emshadweni kamfowethu Sandi wangifonela wangitshela wathi hey ngibe nephupho elihle mntanami.
And soon after the wedding of our brother Sandy, she told me once, she said, I had a wonderful dream.
Wathi yey ngiphuphe boni ngibona ubaba umfundisi nomama mfundisi umama.
And she dreamt. She said she had gone and she had seen Reverend Stegen and she had seen Mrs. Stegen and she had gone there to their house.
Uthi mangabe fika khona uthi bambamba bambeka esifubeni sakhe bobabili.
And she says when she got there, they took her and they put her on their chest.
Uthi ngajabule emva kwalokho mtakasisi.
Says, thereafter, I had such joy.
Ngathi anyhow, mamncane kwaze kwakuhleke lokhu ukuthi wajabulela ukubona ubaba umfundisi nawe kanti ubuse inhlungwini mhlawumbe usuzophila ke mamncane.
Said, how wonderful that you have now seen Reverend Stegen and you are in pain. Maybe you will get better now.
Ngathi kwahamba ke njengoba ke sekuze kufika ke kuleli zinga ngoba ubelokhu ephuma ke ngene esibhedlela kodwa besinalelo themba ngoba uyasho ukuthi ba wajabula ngalendlela angakwazi ukuyichaza kade ebona konke lokho.
And then she went the journey that we all know. She was in and out of hospital until she passed away and we know what difficulty she was in.
Ngingathi ke noSiphila naye ebandla uthe ngicela ukuthi ngimdlulisele futhi naye ukubonga kakhulu ubemthanda umabe simthanda sonke umama ubekhuthele futhi.
Siphila also asked me to pass on her thankfulness about her mother. Mother was she could work very hard and she was a blessing and an example to us all.
Yep. Ngathi nje ilokho ke kakhulu sibonge futhi naseyisebenzini zenkosi laphakathi emishini ebezisithwele ngakho konke.
And to all the co-workers in the Lord's work, those who were carrying us, thank you for everything.
Bezifika zizosingatha ubone ukuthi beze kithi njengeingane bebuze how senifikile how kuhamba kanjani yonke leyo nto kusithobisile njengeingane kamamncane umamncane uzondi.
They would come, they would be around us as if they are just embracing us and are you all right, have you got everything as children of Mama Zondi.
Ngathi ngiyabonga kakhulu.
And I would like to say thank you very much.
Nami ngifisa ukuthi ngihambe nje emazwini kaSisi omdala.
I would also like to go along with the words that our older sister has said.
uma ngaso sonke isikhathi ube kulungele ukuhlangana nenkosi yakhe.
Our mother was ready at all times to meet her Lord.
Ngisho ebuthaka simbona ukuthi ubuthaka kodwa inhliziyo yakho njalo ube umuntu olungele ukuthi noma ngasiphi isikhathi uNkulunkulu azumthatha ngaso ube ready ekulungele.
In her weakness we could see she was weak, but her heart she was always ready to meet her Lord.
Futhuma ewuthanda kakhulu umsebenzi wenkosi.
And she loved the Lord's work so dearly.
Egula kusesikhathi kade ebuya esibhedlela kodwa ngakusasa ukuzombona uma ahambe aye emsebenzini wenkosi athathe ubhoko lwakhe anyuke aye ekhishini ngoba umsebenzi wenkosi ubuseduze kwenhliziyo yakhe.
She would come back from hospital having been ill. The next day, you will see, she will have her stick and she'll go all the way to the kitchen because she loved the Lord's work.
Futhi uma ngabe ngikhuluma nayo ocingweni ngibuza ngithi uma unjani. Uma ubengasho ukuthi kumina angazi kodwa ubengasho ukuthi mntanami ngiyagula kunzima kodwa uma bevela athi hayi mntanami kuzolunga.
And when I would phone, when we would speak to each other and ask, how are you? She wouldn't say, I am ill, I'm not well. She said, it will come right.
Ngibonge kakhulu ubaba.
And to Baba,
ukumsekela uma.
For the way that you supported our mother.
Ubaba, kwezinye izikhathi bekwenzeka ukuthi kuze kuse engalele enakekela uma egula.
There were times, until the sun would come up, Baba wouldn't have one wink of sleep because he was looking after our mother.
Siyabonga Baba, isibonelo obeyisona kithina ngokuthi umthanda uma umnakekele.
Thank you, Baba, for the example that you were in the way that you cared for our mother.
Nangokuthi futhi umsekele ukuba noma kuba khona izikhathi ezinzima zokugula kodwa ubekuzothi makufanele ukuthi ubaba aqhubeke nomsebenzi wenkosi amshiye uma ahambe ayokwenza umsebenzi wenkosi.
And our mother would be ill, Baba would need to look after her, but if the Lord's work called, Baba would leave and he would go and do the Lord's work.
Sibonge kakhulu ngobuholi bemishini kwasizabantu.
And to the leadership of Kwasizabantu Mission, we would like to say thank you.
Sibonga ngakho konke abasisekele ngakho, isupport abasinike yona njengomndeni, futhi sibonge ukuthi uma aze ahambele emsebenzini wenkosi, ahambe futhi esamthanda uNkulunkulu futhi ekulungele ukuhlangabezana nenkosi.
And we are so thankful for the support we received, but what we are thankful for is that she could die and pass away in the Lord's service. She was in the Lord's work and she still loved the Lord's work and the Lord.
Futhi bathanda uma abantwana baNkulunkulu.
And our mother loved the children of God.
Ngingathi ngalawo mazwi ngisicela ukuthi uNkulunkulu asisize njengabantwana bakhe. Asiqinise futhi kuthi ngempilo ayiphilile uma sithatha isibonelo ngoba ube yisosha ebelifuna ukufela emsebenzini wenkosi.
And with those words, may we, as the children, go in her footsteps. She was really a soldier of the Lord right till the end.
Bese ngiphinda futhi nabafowethu, odadewethu, nabo bafisa kakhulu ukuthi badlulise ukubonga kakhulu kakhulu ngemishini konke abasenzele kona futhi bebefisa ukubonga futhi nabo ngempilo uma ayiphilile phambi kwethu.
And all my brothers and sisters, everyone would like to thank the Lord, the mission dearly, and are thankful for the life that our mother lived before us.
Kube nezinje kafushane ebethe lapho kufika umbiko ukuthi uma akasekho lavuka enhlizweni yami langiduduza.
There's a word that sprung up in my heart, came to me when I heard that our mother had passed away, and it gave me comfort.
Amahubo 116 verse 15.
Psalm 116 verse 15.
Lithi uyigugu emehlweni kaNkulunkulu ukuhamba kwabangcwele bakhe.
It says, precious in the sight of the Lord is the death of his saints.
Ngathi ngalawo mazwi kwangathi uNkulunkulu angasiqinisa sumndeni, qinisa ubaba ukuthi noma uma esehambile kodwa siyamcela uNkulunkulu ukuthi asiqinise sonke umndeni wonke, amqinise ubaba.
And with those words, may the Lord strengthen the congregation, may he strengthen the family, and especially strengthen Baba. And we thank the Lord for Mama's life that she lived before us.
Ngiyabonga.
Thank you.
Siyabonga kakhulu kubantwana bakwaZondi.
Thank you very much for what the children have said.
Cishe ngawa phansi ngibona besuka mabonke kanti bekubhalwa abantu ababili ngathi ha.
I almost fell over when I saw so many standing up, and I only knew about two that were going to speak.
Kodwa siyabonga kakhulu nokuthi uNkulunkulu aniphe amandla ukuba nikwazi ukudlulisa lokho kusenhlizweni zenu.
But we thank the Lord who gave you the strength to pass on that which you have said.
I-challenge nje ninayo njenganabantwana yokuthi lokho enikufundisiwe nikubambe.
The challenge that you have is that which you have learnt that you would grasp it.
Ben ngabheda kade saphila. Uyabona? Kodwa uma engasekho, akekho umuntu ozonidabukela kuthiwa abandla babhedisa ukuthi uma wabakasekho. Ngoba ngingaze ngibone umuntu oshiya indlela aphile ngendlela yakhe bese kuthiwa hayi kufanele aphile kanje ngoba kanama. Nathi asinabo ma ngenhlanhla ke nanisenayo ubaba. Futhi ke la ekhaya sino ma sino baba abaningi. Umani bhedo beniyazibhedela nje lapho kodwa akuyona indlela enobenifundiswe yona.
If you even though you don't have your mother with you, you still have your father, stick to what your mother had said, don't go off on a tangent.
Niyowenza kube lula ukuphila kubaba wenu futhi niyomgcina athi ukuphila iminyakana uma nina niyoba right eduze kwakhe. Kodwa manje zomkhoza stress zomphathisa noshukela ashesha ahambe naye uma nina zophila ngendlela yenu nenze ngendlela elingayifundiswanga uma indlela bezithi aziqoqeke manje nibuyele emgqini.
Don't give your father extra stress and heartache by the way that you live, but live a life that will strengthen him.
Sesizocela ozokhulumela ibandla kubhalwe ukuthi uMrs. Mdlalose.
We'll ask Mrs. Mdlalose, who will be speaking on behalf of the congregation.
Ngathi ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi kulolu suku ngikwazi ukumala ngikhulume ngodade wethu uMama Zondi.
I thank the Lord that on this day I can stand here and speak about our sister Mama Zondi.
Njeba kuthiwa angikhulumele ibandla enhlizweni yami kugcwele ngomama Zondi. Ngoba ngiyayazi impilo yakhe, indlela yakhe yonke ngiyayazi.
As I've been asked to speak on behalf of the congregation, I know Mama Zondi. My heart is full the life that she lived with us.
Umama Zondi siqale naye sisapheka emabhodweni amnyama phezulu.
Mama Zondi, we started with her while we were still cooking in the black pots up there.
Inhliziyo kaMama Zondi ibihlangene nathi sonke.
Mama Zondi's heart was united with all of us that worked with her.
besingabantu abayinto eyodwa sindawonye.
We were one and we were united.
Engikuthanda engakuthanda kakhulu kumama Zondi ubengahlali nento ayibonayo ukuthi hayi engathi lento ayihambanga kahle khona lapho bet ake sithi ukupholishana icathulo.
And what I loved about her, she didn't keep anything in her heart. If there was something right there, she would say, come, now let's get together and let's polish our shoes.
Athi ukuze umsebenzi kaNkulunkulu uhambe kahle kungabi bikho khomba omunye ngemuva.
That God's work goes well and that no one can then point something out to another.
Lokho bekwenza ukuthi kube mnandi kakhulu ukusebenza ndawonye sazi ukuthi esinto eyodwa akekho omunye uhamba ngeyakhe indlela.
That was the beauty of working together because we were united and no one went their own way.
Umama Zondi ubengumuntu onenhliziyo evulekile.
Mama Zondi had an open heart.
Futhi engumuntu onothando.
And she had love.
Thina besinjengento eyodwa naye uma yena esendlini enento anayo ubesuka khona lapha endlini athi ayi lento ngeke ngidle ngethi othi ngeke odadewethu soyidla ndawonye ayixosulwe noma incane.
And we were one. If she was in her room and had something lovely to eat, she wouldn't eat it alone. She would go to her sisters and say, let's share this, even though she would be left with a small piece.
She said, how what, Mama Zondi, ungazusukela endlini uzela uzele nje lokhu nje kuphela. Athi kusenhlizweni yami.
He would say, Mama Zondi, you left your room for this small portion. She goes, no, it's in my heart.
Futhi Mama Zondi engikuthandile kuyena ubengumuntu omthandayo uNkulunkulu.
What I loved about Mama Zondi, she loved the Lord.
Noma umzimba wakhe beza ukuthi ekhona la ngiyibuthaka nakhona, ubenganandaba ukuthi ubuthaka, ubazi ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu iwona ophambili kunami.
Her body, she realized that she was unwell, something was not right, but for her, God's work and God was the one that came first.
Njobe shilo ndodana ukuthi ubetinime kade hambile mayibuya lapho ngakusasa seyavuka nobhoko lakho yakhupha ukuya phezulu.
And as her son said, yes, she was out of hospital. The following day there she was with her walking stick going to the kitchen.
Mayifika phezulu kuthina sithi hawo kodwa Mama Zondi athi hayi ningasho lutho mina ngiyakwazi engikwenzayo.
And when she got there, we go, but Mama Zondi, she says, no, you don't say anything, you know what I do.
Ngenyindlela ubeshisekela umsebenzi kaNkulunkulu, azi ukuthi angizenzeli mina, kodwa ngenzela uNkulunkulu.
And that's why she was on fire for the Lord's work, because she wasn't doing it for herself, but doing it for the Lord.
Umama Zondi uligijimile ibanga lakhe, eligijima ngothando nokuzinikela.
She has run her race, Mama Zondi, in where she has just given herself and done it with love.
No lodwa usuku Mama Zondi bekhonona ngalo mhlamba veza into ethile athi ngiyagula nginje kodwa ubaba ungishile wahamba wayoshumayela.
Not one day did we find her complain and say, I am the way I am and my husband Baba has left to go and preach.
Kodwa ngenhliziyo yakhe yonke ubemdedela hamba athi inkosi ngimthwele ngomthandazo ngoba ngiyazi ukuthi nami ngabe nganye naye kodwa ngikwazi uhamba naye ngoba ngikulokho engikukhona.
And she would let him go with all her heart. She knew that she couldn't go with him because of her illness, but she supported him.
Inhliziyo yami yaba buhlungu lapho ngizwa ukuthi uMama Zondi akasekho emhlabeni.
My heart was sore when I heard that Mama Zondi is not on earth anymore.
Umama Zondi beyisibusiso esikhulu kuthina sonke.
Mama Zondi was a blessing to us all.
Ngisho ephumile uhambe oshumayela la ekhona uzofike abuke izinto ukuthi uhamba kanjani kuphi abakuswele abuye sezoletha ireport ukuthi hayi lapha yena kuyadingeka ukuthi kufakwe uhanjiswe into ethile nethile nethile ukuze umsebenzi ukwazi ukuhamba kahle kuleyo ndawo.
When she would go out to preach, she would come back with a report and say, there, they need this, and they need this, and they need this, that God's work can go forth. Her heart was not standing still. It was always open.
And
in my heart I said, oh, you have taken her too soon. Because our hearts, our eyes were focused on her when we saw what she had received and what she still wanted to do. Two days before we went on the trip to Malawi, she said to me, you know, I have been ill, but I feel that it is near the end. I said, Mama Zondi, are you going to leave us now?
What is it? Loko okushoyo odokotela okwabo kodwa mina akusekho engilindele ngoba sengiyabona ukuthi yami indlela iphi la iyakhona.
Says yes, that which the doctors say, that's their thing. But me myself, I know the way that I am going.
Ingathi usishiye nenselele thina njengebandla ebesikanye naye ngemsebenzi yakhe emihle nangothando lwakhe nangokuzimisela kwakhe.
And we as a congregation, we have seen an example in her, how she has lived, how she has loved, and how she has strived to go forward.
And
that is what I desire for my life. I have seen what she has done and how she has lived, and that I put all my energy in to see the Lord. Because I know we will remember her and say, oh, she would have said this now.
And that
which we have seen in her, we have all seen, and may we all stay faithful and true right till the end.
And
if your knees are shaky, may they stand firm, because now you can see, oh, we can walk this way. Thank you.
Siyabonga kakhulu kuMama Mdlalose esakhulumela ibandla.
Thank you very much for what Mama Mdlalose said on behalf of the congregation.
Impela siyambongela uMama Zondi sekuze kwafezeka lokhu ayekufisa.
We are thankful for Mama Zondi because that which she had wished, that has come to fruition.
Ngomshado kaSandi kithiwa ebuya esibhedlela wacishe wangakwazi ukuba khona wasefika lapha ereception. Wayexhawula wonke umuntu, ngikhumbula leso sikhathi exhawula ubaba ungubani. Ethi hawu bhuti angazi ngisalijaziswe yini. Angazi ukuthi wayeboneni kodwa wayekhuluma ngobuhle. Nganoma ayehlangane nakhe ekuguleni. Kodwa ubona ukuthi noma ekhuluma uyayaluza ngoba ethi angazi ukuthi ngisagcinelweni. Sekufezekile-ke namhlanje.
At Sandy's wedding, she had been in hospital and she almost didn't manage to make it, and she got to the reception and she was so happy to be there, not knowing what it was that was holding her up. And now we see that this has happened.
Inselelo ke engithanda ukuyiphonselo makoti abashade nabefundisi.
And the challenge I'd like to leave to the wives who've married to preachers.
Umama Zondi ubengazidabukile ekuguleni kwakhe azabamba ubabuzondi ukuthi angayoshumayela.
Mama Zondi did not feel sorry for herself in her illness and thereby hold her husband up from preaching.
Ensukwini sihambile noBaba Zondi siyoshumayela ezikoleni bese ileko Swaiman lapho. Uma sesibuya uBaba Zondi yaxoxa ukuthi hey kusasa mhlamba ngizophumelela ngoba hey umama akaphilile kahle kwesinye isikhathi kuze kuse singazange silale. Uyazi ngathuka kwa mina bengingazi. Kodwa ngabuka isimanga sikamama ongazange amgodle ubaba. Ngiyakula mina ungahamba kanjani ungishiye. Wena ubangakukhwehlela nje uthimule nje sefuna baba ngakuyoshumayela.
When we went to preach at the schools with Baba Zondi, he then said to me that maybe the next day it wouldn't work out for him to go because his wife had been ill. I was so surprised because I had no idea that she had been so sick, and it was really amazing to me that she did not hold him back in his ministry.
Akulibingelele ibandla lonke egameni lenkosi yethu Jesu.
Let me greet the whole congregation in the name of our Lord Jesus Christ.
Sekukuningi okukhulunyiwe amadodana umphathi ohlelo indodana yami le. Nabaningi asebekhulumile bakhulumile obaba umfeka abantwana bami abantwana bakhe umama sebekhulume konke engizokukhuluma.
To the MC, who's also my son, he has said so much, Baba Mfeke, the children, everything that you have said, I have wanted to say.
Ukhulumile undodana ebonga umsebenzi usiza abantu awenzile empilweni zethu njengabakazondi.
Our son has said the role that Kwasizabantu has played in our life as a family.
Angikwazi ukuchaza kalula engikubonile kulezi nsuku ukugcotshwa amafutha enhliziyweni nenxeba. Angikwazi ukuchaza ngendlela okwenzeke ngayo abazalwane bami esishumela nabivangeli. Iy'ngane zikababa awu angikwazi ukuthi ngachaza ngithini.
I am unable to explain how the brethren, the co-workers that we are with in the Lord's work, how they have put ointment on the wound of the heart, and Reverend Stegan's children, how amazing everyone has been.
Angikwazi ukuchaza abazalwane o aunt omkhulu no aunt Eunice indlela abangonothe ngayo odadewethu abadala bangonotha. Uyazi angikwazi ukuchaza ukuthi ngingathini.
And to the mamas, aunt omkhulu, mamncamo, for the way that you have embraced us and how you have supported and been such a help to me, I cannot explain it.
Kumanje nje kade ngithola ucingo oluqhamuka anti omkhulu ekude wangitshela ukuthi akazukwazi ukuthi abe nathi kule nkonzo ngenxa yesimo esithize. Ubengafisa kakhulu umngani wakhe lo bazana kudala.
And aunt omkhulu, she says due to unforeseen circumstances where she's far away and not able to be here this year, the Mama Zondi is a friend she's had for a long time.
Uma sambe naye siyobona uanti bengelulu ukuthi siphume kalula ngoba bebezoxoxa indaba kudala kuqala lemvuselelo kuqala umsebenzi wevangeli ubaba umfundisi esashumela ko Kingsleaf kudala kofaye laphi bebezoyixoxa leyo ndaba besebancane bekhula bekhulela kulo msebenzi.
When Baba and Mama would go and visit the aunties, it wouldn't be easy for us to leave there because they would remember of the times when they were young, when they were preaching the gospel Kingscliff Fire area together with Reverend Stegan.
Uma ngivakashile echibini sengishadile, ubaba uSibisi ubem komba ethi ingqalabutho lena uyena wokuqala kubo bonke abantu abasha abaphenduka ethi uyena wokuqala ingqalabutho le ambize ngengqala bazokhumbula abakhona abadala base Kingsley ubembiza ubaba Sibezi wothi ingqalabutho.
And when Baba and Mama would go visit at Kingscliff after they were married, Baba Sibezi would say, "This is the one. She was the first of the battle. She was the first soldier. She was the one who started it all."
Engixoxela kwesikhathi nanokuthi uNkulunkulu wamsiza kanjani eyingane wagijima nabantu abadala ekujongeni wathola lokho uNkulunkulu ayekwabele abangaphambi kwakhe wavelwa mfaka nje wangena wakuzuza ngenxa yokuthi ube sesitu engazanga azahlupheke ajonge bayazi ke lolu lime ngolukhuluma abalwazi abalwaziyo kodwa ube ngena nje icule nabo ngesikhathi kujongiwe kodwa ngesikhathi sekwenzeka sikudinga ukuthi lokhuza kwathiwa wazo kwavula umnyaka kwathiwa ngena uba mfundisi uyakubiza ngena wangena uNkulunkulu wamphumelelisa.
And as the brethren were going deep with the Lord, she as a child would go along as they would sing. She would sing with them. And then when they were together, Reverend Stegen said, "That child, I want that one also to come in." And then she was able to receive that special gift.
Ngithandile bazalwane bami bandla lakithi kwasiza abantu. Ngithandile ukuthi ngime la ningibone ukuthi ngiqinile. UNkulunkulu ungisizile ngemthandazo yabazalwane. Mina ngikhalile ngomkami. Sakhala nomntanami uSiphila ezikhathini eziningi. Ethi manje ngiyahamba manje. Sikhale inyembezi. Sibuze ma kodwa usuyasishiya na. Kukhona esikone ngakho ongakubalula ukuthi sikulungise manje mntana omuntu. Athi cha. Kulikana abese nje esho lelikhuzana elibhalwe lana ukuthi uJehova ungumalusi wami.
Baba standing here to show that through the prayers of the brethren he is strong and able to stand here. Now there have been many tears where Baba and Spila, they would cry often, where Mama would, you could see that she was very ill and might pass away, and then they would ask, "Mama, is there anything that there is still that is between us that needs to be made right?" And she would say, "No, there is nothing." And then she would quote this verse, "The Lord is my shepherd."
Ngalokho angisiboni isidingo sokuthi ngaqala phansi ngikhala inyembezi. Abazalwane bangidudulele enkosini bathi qina. Manje sengathi ke bazalwane ngithi angiqini ngani. Ngihamba abaningi lana ngihambile phakathi kwabo ngibaqinisa behanjele kuliqiniso lokho. Manje ke angikwazi ukuthi ngikhale phakathi kwenu. Nizoqina kanjani ukuthi umuntu uyaqina noma kunje.
And I cannot start and cry now. You have supported me and you've pushed me towards the Lord Jesus. And he is the one that gives me the courage and the strength. And yes, it is true. I have been to many that have been bereaved and I've also strengthened them. So that's why the Lord keeps us strong.
Ngizoqinisa ukuthi uma khambe umntwana kaNkuluNkulu noma ziyasulwa inyembezi sazi indawo aye kuyona siqamba manga masithi siyazi indawo ekuyona ngakho asikho isidingo sokukhala nami ngizosho lokho ebandleni lakithi na noma ubani baningi abantu esesihambe kubona sibasiza sibaqinisa ngithi ke ikhona indlela ukuthi uNkulunkulu aqinise akumise uqine.
And it is so that when someone dies in the Lord, those tears are wiped away because you know where that person is gone. And we have often been there where we have supported those who have been bereaved. And really, it just proves and shows that in the Lord there is comfort and there is strength.
Ngithanda nokuzibongela kubahlobo bami iy'nceku zenkosi abazalwane angazi ukuthi ngingathini kukhona odokotela uNcube njengoba sekushilo nambo baba uKhuzwayo laphayana nango baba umfundisi uNzama ophethe ifraternal yakamaphumulo kukhona ubaba uMpanza oqhamuka all the way from Mazulu Nelspruit ofikile okhona lana nabanye abaningi ngithi ngiyabonga zinceku zenkosi ukuthi ukubambana kwethu nikutshengise nangalesi sikhathi esinjenganalesi nangenza umfowenu nangithatha nangifaka ngibona nobaba unduna laphayana ubaba unduna uhlongwa wakule ndawo nabaningi abakhona sonke sikhona ngithanda ukuthi ngisho ukuthi ngiyabonga abazalwana abaqhamuka kowineni abanye baqhamuka endaweni ezikude umndeni wami oqhamuka ekhaya emaqongqo oqhamuka nabazalwane abathu bongani siyamazi wakhulela la evangelini siyamazi mayesihanjelo unkosikazi wakhe basuka abazalwane bengazi ukuthi abazalwane basemaqongqo bangithanda kangaka bengithi ngiyafika nje kanti basangikhumbula ukuthi bayangazi ukuthi ivangeli ngalikhetha emaqongqo ngimncane ngamphilela uNkulunkulu kuze kube manje ngiyabonga ukufika kwenu abazalwana abaqhamuka kwaZulu umndeni wami awu kuzo zonke indawo laniqhamuka khona ngithi ngiyabonga kakhulu angikuthathi kalula umndeni wami ukuthi bekufanele nifike ngoba negazi lami kodwa ngithi lokho enikwenzile kimi kwagcobile amafutha enhlizweni nengane nomndeni.
And as the body of Christ, all the different members that Baba has mentioned, whether it be preachers, whether it be family members, whether it be those where Baba was born, where Baba gave his life to the Lord at a very young age, thank you for all of you coming and for supporting and truly showing that the body of Christ is united and is able to comfort each other.
Ngingadla isikhathi kodwa lo mama ube nesibindi.
Without wasting much time, our mother here was courageous.
Ngize ngithi awu ngizombamba kanjani ukuthi athe gula kanjena akusuke ahambe ayekhishi isosha leli elifele emsebenzini walo elifele obizweni lwalo.
And I saw how weak she was, and I couldn't find a way. How would I hold her back? She would be there going to the kitchen. She was in her calling. She was a soldier of the Lord right till the end.
Athi ngihambile baba ngathi mase ngilapha ngakavangeli ngahlala phansi ngeza ukuthi amandla ayaphela. Kodwa ngabuye ngaqhubeka ngahamba ngaye lokhuza. Kwafika usibanibani walokhuza wakhuluma nami kodwa ngaye ngafika ekhishini.
And she would say, I would start the walk to the kitchen at Vangeli's house there. I would sit down because I was tired. And as I kept walking, someone would come and they'd speak to me, but I did get to the kitchen.
Ebathanda abasekhishini. Ukhona uAunt Carola la uMama Carola. Ubebathanda ubezoshaya ucingo amlandise konke ngizikithi hayi mamfeka musukhuluma kakhulu uyagula wena umphefumulo awunawo ukukhuluma amlandise konke up to date engafuni ukuthi enze okwakhe ubezomlandisa abambisane nomphathi wekhishi.
And she loved those in the kitchen. And my mother, she would phone and they would speak together and she would relate everything as it's gone. And Baba would even say, Mama, don't go too far. But she would continue and she just loved the people that she worked with in the kitchen.
Sekushiye ukuthi ubengangqabeli, ubengangivimbi, ngimshiye gula, ngihambe, ngiye emsebenzini wenkosi. Kodwa akazange acomplain nakanye.
It has been said how she would allow me to go in the Lord's work and do the work that I must do or that I was to do that day, and not once did she complain. To complain is something she did not know.
Kodwa ubungeke umuzwe ecomplainer ubezongena kulokho akukho abekwe khona kuleyondima abekwe kuyona ngentokozo.
And the lot that she was in, the whatever it was, she would accept that and she would go into that in joyfulness.
Benge ngihambe naye gula nje siyele komalilane 9 hours uhambo yemalilane sifike ekuseni sizovuka sihambe siye ekoleni naye mama asivuke siye ekoleni ebuthake gula asiye ekoleni sishumayele sigcwalelwe imfula kwesikhathi komalelane ngikhumbula kwani imvula sisize samba naye umntana nomuntu sihambisa indaba kaNkuluNkulu.
And we would travel, she was unwell, she was weak, for 9 hours we would travel to Malelan. The next morning when we go to the schools to take services, she says she's coming along, we're doing God's work. And even there, I remember there was a time there was so much rain and the river had closed the way.
Ngishukuthi bazalwane sengima ngiyambonga uNkulunkulu ngumngame okunye ngithanda ukukusho umngame ngibe nethuba ngimnesile anginawo unembeza ongilahlayo. Ngikwenze konke ngamnesa ngendlela yonke engayenza ngakhipha amandla ami onke ukuthi umkami ngimnesa.
Baba thanks God for the time that he had with his wife and also had the opportunity, gave all his strength to nurse her, to look after her, and my conscience is clear.
Iy'ngane zami ngikhole ukuthi zofakazi ukuthi umama wazo bengiseduze ngiyisupport yakhe ngimnesa ngawo wonke amandla ami.
And I trust that my children bear witness to that, that Baba gave all his strength to nurse our mother.
Uma elele ebusuku elele uzophepha kwesikhathi ubusuku bonke angalali bengizole ngibuza ma kunjani. Kulo ngilale ngibheka kwesikhathi ngize ngibuke ukuthi uyaphefumula njengoba ngilokhuza nje ngimbuke ukuthi usaphefumula njengoba ngilokhuzana awungibona ukuthi lokhuzana cha uyaphefumula ubusuku bonke ngimgadile ukuthi ngathi ngivuke kusene unkosikazi akasekho ngimgadile ukuthi uma sekwenzeka okwenzekayo ngibe khona eduze kwakhe.
And my Baba would look after her the whole night, see whether she's still breathing. She's still breathing. And Baba would look at her and look after her the whole night that she wouldn't pass away and he wouldn't notice.
Njoba sekushiwo kwesikhathi ungalali bazalwane ungalali ubusuku bonke ngingalele ngingalali buthi uqothe ukuthongo kodwa ngizovuka ekseni angikwazi ukuthi ngizizwele ukuthi angikwazi ukuthi hayi ngithi angilalanga ngiyidabukele ngithi angilalanga ngizovuka ngemsebenzini wenkosi la inkosi ingibiza khona. UNkulunkulu angisize futhi ngiyambonga uNkulunkulu ngendlela eyisimanga. UNkulunkulu angisize ngihambe ngibuye ngiye la ngiyakhona ngishumayele ivangeli ngibuye ebusuku ngiye emsakazweni ngo-9. UNkulunkulu angisize kukho konke ngiyambonga uNkulunkulu.
Baba bears testimony that it was truly so. The whole night you don't sleep, you go, do God's work, you preach, and the Lord gives you strength, and even come back and go back to Kwezi at 9 o'clock at night, but the Lord was faithful to give Baba the strength.
Siyabonga kakhulu, Baba, ukuthi uNkulunkulu ukusizile, kwangathi uNkulunkulu angaqhubeka akusize, akubambe, akuphathe ngesandla sakhe.
We are so thankful, Baba, that the Lord has helped you in this way, and may the Lord continue to hold you with his hand.
Khombisile ukuthi uyindoda kaNkuluNkulu, kaningi ila kuvela khona ubuvaka bethu uma sihlangana nezinduku, uma sinethe bese sikhulumisa kwabantu abangamavaka ukuthi hayi bayakusho phela ngoba kuqondene nabo, kodwa ukuthi ukwazi ukusho la mazwi asiqinisayo siyakhuleka ukuthi uNkulunkulu aqhubeke aqinise.
And Baba, you've shown yourself that you're a man of God. It is many that they start becoming cowards when things become difficult, but you have been able to encourage us with your words.
Baba, nzwakele, ngiyadabuka Baba ukuthi ndikuhlala isikhathi eside, siyazi umsebenzi obhekene nawo, kodwa ukuthi uNkulunkulu akuphe leli thuba lokuthi ube khona, siyabonga. Sazosithathela inkonzo ngathi uNkulunkulu angakupha konke.
And we thank you, Baba, that you can take the service for us today. We know you've been sitting long till now, but we thank you that you can be with us.
Indlela ogijima ngayo kube sengathi uye washintsha wenziwa wathi kuba musha kwangathi uNkulunkulu angakubusisa. Sesizocela kwasiza abantu kwaye izisiculele sekuyothe emva kwayo ngeke ngisasukuma sesoshiyela kuba.
And we'll ask the Kwasiza Bantu Choir to sing for us, and then after that I won't get up again.
Umndeni ke ucela ukuthi sicule amaculo abemabili elesingisi nelesizulu. Elesingisi sibonga uNkulunkulu uBaba osezulwini ngokuthumela uJesu Kristu ukuba eze emhlabeni azofela izono zethu, bese sithi siyabonga kakhulu nenkosi uJesu ukuvuma ukuba ke izofela izono zethu emhlabeni, nikele ngomzimba wayo, ichithe igazi layo. Sicela nje ukuthi ke isinyathelo nesinyathelo manje esasele kuleli banga lethu esaliphile emhlabeni silihambe naye uNkulunkulu, noma kunzima, noma kumnyama, noma kwesinda, kodwa ke sihambe le ndlela noNkulunkulu. Elesizulu, elesibili, mukhulumusa esawenzelwa isiphambanweni.
The choir will sing two songs requested by the family, English song and then the Zulu song that speaks about the great grace that has been shown us. And there we received life. It was through the cross and the cleansing power of his Son that we have received life, and to which all of us are invited, and to be quickened and revived and be servants in the service of the Lord.
Thank you, God, for sending Jesus. Thank you, Jesus, that you can. Holy Spirit, once you teach me more about His wondrous ways. Thank you, God, for sending Jesus. Thank you, Jesus, that you can. Holy Spirit, once you teach me more about
Sondi, umndeni wakamfeka, nokahadebe, nehlobo zonke, nabefundisi, ngekhundla ngekhundla, amabandla ngamabandla.
I greet the family, ministers, and everyone who is here in your different positions.
Kumusa kaNkulunkulu ukuthi singakwazi ukuthi singabuthana ngale ndlela uNkulunkulu wogagashe bakahadebe nebandla lonke nezisebenzi wayekudalile ukuthi kuyokwenzeka.
It is God's grace that we can meet like this to the Hadebe family and all those who are here. God has ordained that it would be like this.
Kulunkulu yena akaphikiswa.
And God is not opposed.
Uma sekwenzile sonke siyavuma ngokuthi sokuhlelo lukaNkulunkulu.
If God has done, then we accept that it is God's plan.
Isikhathi sesibalekile. Ngizozama ukuthi ngibe mfishane, kodwa nikhumbule ukuthi uMamfeka akasobe yangcwatshwe, ngizoshana lwase emsingo ulimi, akasobe athunwe, akasobe afihlwe.
And the time has gone past, but Mama Zondi, she will never again be buried or be put into the ground.
Imemezelo obeyizoba khona ngeke ye ukuthi singabe khona, ngeke futhi kuye ukuthi kungashiwo, ngoba kunoma kumngcwabo noma kumshado kuba khona okushiwoyo okuqondene nebandla.
And the announcements that are made, whether it be a funeral, whether it be a wedding, regarding the congregation.
Khona ithimba elinye elha esihambe nalo saya phesheya eJalimani, eSwitzerland, eSwitzerland naseBerlin.
There's a team that went overseas, Germany, to Switzerland and to Berlin.
Sihambe kahle kakhulu khona, sihambe kahle kakhulu indaba yokuvunywa kwezono basayenza njengoba qhutshwa ngayo emabandleni ethu.
It went very well, and the confession of sin also continues as it goes in our branches.
Ngalokho simbonile uNkulunkulu esebenza ngendlela esimanga.
And we saw God work in an amazing way.
Babiye kwabakhona elinye ithimba futhi liyale elihambile layale eKenya.
There's another team that went to Kenya.
Elinye ithimba layale eRomania.
Another team went to Romania.
Bonke labo futhi abahambile bebebabaza ukusebenza kwaNkulunkulu abantu beyihlanganisa neNkosi.
And all those who went were amazed how the Lord worked and how people reconciled with God.
Elinye ithimba layale eMozambique bekunegantsha lethu khona le ndawo engiyibalayo amagantsha ethu. Le eMozambique bekuneenkonzo zabasha khona nakhona bathi kwahamba kahle kakhulu.
And in Mozambique, there was a youth conference. All these places that I've mentioned are branches of KwaSizaBantu, and it went very well there.
Kusho ukuthi ke njengamanje futhi enye into ekhona ezoba khona le emtshezi eScott ebandleni lethu khona ngesonto nje ezayo sobe zishagalombili. Kuzobe futhi kugujwa iminyaka eshagalombili.
And at Mtshezi, at Escort, at next Sunday on the 8th, we will also be celebrating the 8th anniversary.
Ilezo kwimemezelo obengeke yekwe njengebandla kumele nazi bebazi abanye bethwala ngemthandazo bebezwile bengeke yeke ukuthi umngcwabo noma umshado.
It's the 10th anniversary, and as a church, we will continue to celebrate this as we celebrate a wedding.
Simbona futhi uNkulunkulu esebenza ngendlela esimanga lapho uSathane eza ngogibela kakhe nangomaxhaka nangomxhaka wakhe, kodwa sibona uJesu esinqobela khona sikhona la emission.
And we see God at work. Satan comes to try with his snares and his traps, but the Lord here at the mission helps us to overcome. We see that Satan is angry, but the keys of hell have been snatched away from him because God continues with his work. Baba Zondi, today is like a child that is born. This which he is meeting up with, he doesn't know. Baba has been asked to take the service. Baba knows what it means to lose a wife. Baba Zondi, you will still cry many tears. You look this way and that way and you see you are sleeping alone. You look this way and that way, thinking the food would be ready. You children, you think you're coming to see your mother. You won't see her again. Even now, tears still come.
Abantu abangakazi ukufelwa unkosikazi abakazi lutho nokufelwa yingane abakazi lutho.
People who have not lost a wife or lost children, they don't know anything.
Umuntu onkosikazi udlala indima enkulu. Uyazi ukuthi kumele ngikhiphele isudu, uyazi kumele ngikhiphele leli yembe, uyazi kumele ngicathule zibela, uyazi ukuthi indoda kumele indlini. Kodwa uma esehambile, uzolizwa leso sikhala.
A wife has a great task. She knows which suit, which shirt, which shoes need to be put out, and which food is to be made. Baba Zondi, you were almost there, that you were like Reverend Stegen, who took his own wife's funeral. Baba Dube went early in the morning to pray with Baba so that he can be strengthened. Now, as you have cried, still many more tears will come. And if the urge comes to cry, cry, because if you hold back the tears, you will get ill. Now you understand the language that was talked here, spoken here, was the language of the farms. Now don't go out and say, oh, Mr. Zondi, it was Mazondi who was, who made in surname Mazondi. This is the language that we speak here. It's Mamfego. And she got married into the Zondi family.
And
where people make a mistake, they call it a body, and yet it's a corpse. And they translate it as if it's English. Even when Jesus was on the cross, didn't say they would take his body, they would take his corpse.
Now,
let's not go out here and say Baba Zondi was married to a wife whose maiden surname was Zondi. Baba has a program that says we speak about the Bible, and that's why we speak of the Bible.
Now,
Now, why we do this so that someone doesn't leave here confused. There's a word that the Zondi family chose that we should read.
Now,
there are two portions out of Revelation chapter 2 and also in Matthew. If you see there, it's now Psalm 23. That will be spoken of at the cemetery. Now the preachers must please excuse. Baba will jump here and there because of time. In Revelation chapter 2, verse 10. And that we read towards the end of that verse.
Lithi thembeka kuze kube sekufeni ngokunika umqhele wokuphila.
Be faithful unto death, and I will give you the crown of life.
Ilokho ke izwi abasinike lona lokuthi sifunde lona ukuthi sithembeke kuze kube sekufeni.
This is the word that's been asked that we read, given to us. Be faithful unto death.
Be faithful unto death.
An amazing word. In the Zulu and English, it says exactly the same. Be faithful unto death.
An
amazing word that has been chosen. We who believe and are unbelievers, we both need to be faithful.
Noma ungakholwa, mhlawumbe uyasebenza, thembeka lapho usebenza khona. Noma ngabe usesikoleni, noma ngabe uyinduna, noma ngabe uyinkosi, noma ngabe uthisha, thembeka wena lapho ukhona.
If you are not an unbeliever, whether you are at work, whether you are a teacher, wherever you are, be faithful there. Even if you're a manager, be faithful where you are. And we who believe in Christ, we must be faithful unto death so that we get the crown of life. If we are not faithful in our Christianity, we will lose the crown of life. We need to hold on fast. As the Mtungwa say, you must hold those weapons. Hold them fast so that you receive the crown of life.
Isisho samaZulu lese sabantu abaka mabaso no basemantungini thembeka uma siphathe kahle okuyikhali zamantunga weapons.
It is a Zulu saying, those from the Mabaso family who are called Mtungwas, they must hold on to their weapons.
Ngoba abantu baka mabaso nabasemantungweni isikhali bebengasebenzisi noma kanjani bebekwazi ukuthi kufanele besiphathe kahle ngoba bayazi ukuthi isikhali esibi lesi singalimazi ingakho noma uZulu ekhuluma ukuthi ziphathe kahle okuyikhali zamantungu.
And the Mabasos, they understood that a weapon could injure, so you had to hold it in a certain way, and that's why there's this saying that you hold it like them. And the Kumalos as well also belong to that clan. They also say it in the same way.
Like kukuthathe mama kukuthathe dadwe wethu thembeka kuze kube sekufeni ukuze ungalahlekelwa lo wamqhele.
And in the faith we need to be faithful unto death, mother, father, that you do not lose the crown of life.
Ake ngithi ukunixobelela ngaso futhi isambulo sesithathu ivesi lesihlanu.
And in Revelation chapter 3 verse 5,
utho onqobayo uyokwembathiswa kanjalo ingubo emhlophe negama lakhe angisoze ngalesulu encwadini yokuphila negama lakhe ngiyakuluvuma phambi kukaBaba naphambi kweingelezu zakhe.
The one who conquers will be clothed thus in white garments, and I will never blot his name out of the book of life.
Lizwi likwayicula la ikhuluma ngalezo ngubo ezimhlophe esombathiswa zona noma ngabe uyindoda noma ngabe uyini. Ngeke usho ukuthi ngindoda mina ngikwazi ukugqoka leyo ngubo, kodwa uma usufika phambi kaNkulunkulu uyobe usumbatha le ngubo emhlophe. Ngani? Uthembekile ebukhosikazini bakho, wathembeka noma uyindoda, wathembeka noma uyingane.
As the choir sang, that you will receive that white garment. You cannot say as a man that I can't wear a garment. No, you will receive there. In your faithfulness, you will receive that as your reward, whether you are a child, a mother, father.
Ngoba kuthiwa othembekile, yena uyohlala nonqobayo, uyohlala esihlalweni sobukhosi. Njengoba noJesu wanqoba, uhleli esihlalweni sobukhosi.
To the one who is faithful and the one who conquers, he will remain in the throne of the throne of God. And that word we find in chapter 3, verse 21. The one who conquers, I will grant him to sit with me on my throne.
Once we
have conquered, we will sit with him on his throne. What a great throne if we look at how many we are.
Bukani nje ukuthi bese kusele iminyaka emingakanani ukuthi afike ku 71.
Just look how close it was that you would be 71.
Kodwa uNkulunkulu wamupha le minyaka engamashumi ayisikhombisa.
But God granted her the 70 years.
Khumbula eseyintombi onondaba labathe sibashathisa nje izolo lokho.
Remember when she was still a maiden, a girl, a lady, and a baba, they held their wedding.
Khumbula ngelanga kanti bengazi ukuthi unale minyaka kanti ungemuva impela welama udadewethu. Dadewethu yena oka 1952 loka 1953.
And I didn't know that was her age. I see she's even younger than Baba's sister, who is born in 72 and Mama Zondi is 73.
Kwaba intombi eqinile.
She was a strong young lady. She worked for one of Reverend Stegan's brothers. When they got to Mapumulo together with the one she was working for, and she greeted him. Greeted Baba.
Why is it when umfana kaDube?
She said, "Are you the Dube boy?"
That's how we are.
And Baba acknowledged it.
I bore into him.
I looked at her.
At him now. I'm over. I'm going to when I'm finding a tube.
I looked at her. She says she's younger than me, but she calls me the Dube boy.
When she got into best father, umuntu noma ekubengeletha usabona ndodana uzothi yebo kodwa iminyaka yakho mingaka. Athi awu no 68 no 65 hawu ungemuva kakhulu kabi kimi.
When someone comes and greets you, now my son, and you say, but how old are you? And they're 68, you say, but you were younger than me.
Kusho ukuthi ke khona kunjalo kwaze kwafika lapho eshada khona kwakumnandi kushadwa kwakumnandi kukuhle kunje nimbona nje unondaba lo uzinyulinye kwabo.
Now, it's wonderful to get married like this in the gospel. As we see, Baba Zondi, he's the only son. He's an only child. And here in the gospel, he received many brothers and sisters.
It's like a young calf.
It's now starting in a new journey.
Kodwa ke engakushoke bahlobo bami ake sibe njengaye uDavid.
But brethren, may we be like David.
UDavid usho ngomahubo 90 kuverse 12 uthi sifundise inkosi ukubala izinsuku zethu sizuze inhliziyo enokuhlakanipha.
And Psalm 90, sorry,
verse 12.
So David says, so teach us to number our days that we may get a heart of wisdom.
Noma umusha noma umdala ngoba kuthiwa nabadala basazohlulelwa neingane zisazohlulelwa usho njalo uJohn uthi ngabona abasha nabadala nathi ke fanele sifunde ukubala izinsuku zethu ukuze sizuze inhliziyo enohlakanipha.
And we will all come to judgment as John writes in Revelation that they were young and old, so it will still come. So let us teach to number our days that we may get a heart of wisdom.
You
just cough, you get sick, and you think death is around the corner. Whatever age you are, you must remember that the day of judgment is still coming for you.
Simanga lokho kuthiwa ukushilo wathi njengamanje sengikhuphukile intaba.
Amazing what she said. Now I have already ascended the hill, the mountain.
Wathi sengidundubele.
And I've gotten to the top. And as I have now reached the top, I see the room, the house that I'm going into. All that's left is to open the door that I go in. Where does she take that? Psalm 24 says so. Who shall ascend the hill of the Lord? Who shall stand in his holy place? To the one who has cleansed his heart and a pure heart and has clean hands. That is the one who will ascend the hill of the Lord and stand in his holy place. If someone is ill and sick, and they live for God, they say you are ascending a mountain. And they wake up. They share that what they saw as they were ascending, there were those that were falling behind. Reaching the top, you saw the beautiful homes. Those that want to ascend that hill are unable to because they haven't cleansed their hearts.
Kodwa olaba bayihlanzile inhliziyo yabo, bangaphendulela umphefumulo wabo emangeni nezandla zabo engenacala.
Those who have purified their hearts and have not lifted up their soul to what is false and have clean hands, they are the ones that are able to ascend that mountain.
There's
another word that we have been given in Matthew.
isahluko samashumi amabili nane.
And chapter 24,
iverse leshumi nantathu.
And verse 13.
Litike kodwa okhuthala akhuthazelayo kuze kube sekupheleni nguyena oyakusindiswa.
But the one who endures to the end will be saved.
Umuntu okhuthele ohamba inkonzo, ohamba imgcwabo, ohamba imshado, ofunda iBhayibheli, olungisa impilo yakhe ilungiselela lapha ya uyena oyosindiswa.
To the one who endures and is diligent, they go to weddings, they go to funerals, they preach the gospel. They are the ones that will be saved.
And Malachi 4,
it says, that day is coming where the fire will burn. And to the one that has overcome will jump like a young calf.
Abakholwayo bayizwa kangcono le ndaba bayakitizeka asebeyihlanzile impilo yabo asebalindele nabo ukushaya intambo njengoba nangu beshilo ukuthi umagcini ushayile intambo basala abadala nabasebefisa ukuthi engathi ungafika lolo suku nabo betshekule njengethole lesibaya ukuhlangabeza inkosi.
And to those who believe, they will understand this, that if you have purified your heart, you cannot wait for the end to come. As the mama says, that the youngest has passed away. And that's why you will be like that, where your heart will jump like a young calf.
We are fresh and now we kupuka leyo ndaba.
Do you also desire to ascend that mountain?
We are fresh and now kuma kuleyo ndawo engcwele.
Do you want to stand on that holy place?
Hlanzi inhliziyo yakho.
Purify your heart.
Matthew 5 verse 8 usho njalo ukuthi babusisiwe labo abahlanza inhliziyo ngoba baya kumbona.
Matthew 5 verse 8 says, blessed are the pure in heart, for they shall see God.
Uma ungayihlanza inhliziyo yakho ungasivumi izono zakho ngeke uze umbone uNkulunkulu lo wakudalayo.
If you do not purify your heart, confess your sin, you will never see your Creator.
Izwike engilidlusela kubo bonke abakhona elisenhlizweni lami lokugcina engifuna ukugcina ngalo.
A word that I would like to end off with, which is for everyone who is here.
Ngiyajabula ukuthi lami lihamba kahle.
I'm thankful the watch is still going well.
Aligijimi namhlanje.
It's not running away today.
Ngoba ngesi sikhathi ngoba ngilishiyile libe ligijima, hayi lila, hayi lihamba kahle.
The one that runs away, I've left. This one, it goes well.
It's
a watch from Europe, from Germany. And Baba is not proud through that.
Prophet Isaiah.
In Isaiah chapter
35.
The joy of the ransomed of the Lord. Just listen to this.
Abantu abakhululiwe esonweni banentokozo abanayo ngoba banoJesu ngaphakathi.
The joy of those who have been set free of sin because they have God's joy in them.
Uma fika ukufa abakwesabi noma befa abakwesabi ngoba bazi bazobona inkosi yabo.
When death comes, they are not afraid. They're not afraid of death because they know they will see their Lord.
Uzonde phakathi esibhedlela wathi hawu mfowethu Babduba uthandaze.
When Baba Zondi was in the hospital, he called Baba Duba and says, please pray.
Uma ngithandaza ngithi hawu Nkosi nayi inceku yakho ingcwelise ibe ngcwelengcwele.
Baba prayed and said, here's your servant Lord, sanctify, make him holy.
Ngithini? Uma ngisho njalo sengifuna ahambe yini?
And what do I say by that? Did I want her to leave?
Ngathi nginethemba ukuthi uzophila.
And I said, I have a hope that you will live.
Said, amen.
And then amen.
Why said how wangigitemba?
And Baba Zondi said, you've given me hope.
His wife.
Oh, the wife said, she's given you, Baba's given her
what
hope.
Wangigitemba.
You've given me hope. I lost hope, but now I have a hope.
waphila.
And she lived.
Wabuya.
She came back.
Kanti kuyakhonga ukufa.
But death was coming.
Kwamthatha.
And then it took her.
Awu. Njengamanje njoba besho ukuthi hey ube ukhuthalela umsebenzi wenkosi. Khumbule nelotho uzondi sile nje ubona lezi ingane zase winene zizalwa yithi ngokomoya.
And not one day where didn't work in God's work. Now you see those young ones from Wienen, they are Baba Zondi and Baba Dube's results.
Umfulstegen was tuma khona wathi hambani thathe inkonzo khona le kwanobaba.
Reverend Stegen sent them and said, go and take services there.
Kwafika lapho sesithi cha manje alubuyizeni umdlalo osukuthi athathe inkonzo mfundisi yacela umdlalo safika athathe inkonzo.
A time came where the Baba's phoned Reverend Stegen and said, please send Baba Mdlalose to take services.
What?
And Baba and Reverend Stegen said,
Anali Bible lap.
Don't you have a Bible there?
That is not.
He said, we do. Baba Zondi is agreeing, he remembers.
Yabona igama elithi Baba. Lishiza into eningi ukuthi usuzele ngokomoya, usuneyingane osuyizala nawe ngokomoya.
And we say this because we want to new offspring to come for the gospel. The word Baba means father. It means you even have spiritual children.
In 1970,
when we came here, Reverend Stegen was not called Baba. It was just called servant. And we were seven. He was the only white person. And that's where children spiritually were born through the revival. And then the word started where we called them Baba. Let's listen to this wonderful word that the prophet Isaiah says. In verse 8.
Kuya kuba khona umendo nendlela yokuthiwa indlela yaba yobungcwele.
And a highway shall be there and it shall be called the way of holiness.
Ongcolileyo akayikuhamba ngayo.
The unclean shall not pass over it.
Kepha iya kuhamba ngabantu bakhe abahamba ngayo noma beziwula abayikuduka kuyo.
And it shall belong to those who walk on it. Even if they are fools, they shall not go astray. If they call you a fool, as a young lady, as a father, whether you've left the ancestral worship, you will not lose out on this way. Or that you say, you Zulu people, you don't have a mind. Or you white people don't have an understanding. But in the gospel, it's great because you have Jesus. What a wonderful thing that the Lord Jesus has done for us. We will not go astray if we go this way. But it says the unclean shall not pass over it. You can say what you want, but if that day comes, you will not go that way. In English, it said a highway. It is a way that is high. If you take the faith, you take a highway. Now let's continue to read how great it is on this highway.
Verse 9,
no lion shall be there, nor shall any ravenous beast come upon it. They shall not be found there, and the redeemed shall walk there.
And You see,
it's a highway. No lion or ravenous beast will go on it.
No
way that even an animal will be able to get to you because it's a highway.
Nalo Jesu wena owamtholayo usendaweni ngokomoya ephakeme.
Through the Lord Jesus whom you have received, you are high on the highway spiritually.
Kodwa kubike mase kuthusa banibani ungcolile.
But it is terrible if so and so is unclean.
Mase kuthusa uyakhola ukukholwa kodwa ungcolile.
Say yes. They believe, they live a Christian life, but they are unclean.
Kubikabi ntanami noma mama noma bani usaphila impilo yokungcola.
It is terrible, child, mother, if you live an unclean life.
Kuzofika ukufa kukuthathe kusathola usangcolile.
Death will come and it will take you while you are unclean.
Wazikhalela uIsaya umprofeti wathi wo mina ndebe zama ingcolile.
Isaiah cried, the prophet Isaiah, "Oh me of unclean lips." And God in heaven heard. And he sent his angel that with the tongs he took out a burning coal out the fire. What would you say in your human mind? You would oppose that. There's nothing like that, you'll say. Don't you know that his lips would burn? And God, in his working, made it that it didn't burn his lips, but purified them and made them holy. What doesn't happen with man happens with God. We see it in action in the gospel as people repent of their sin and come to God. This way we read that it's called a highway.
And the highway shall be there.
And the highway shall be there.
Ilendlela ikhona ephakeme bazalwane.
It is there. This highway is there.
Njengoba siyikhonza inkosi sayinikele enkosini, ikhona lendlela ephakeme esisazohlangana nayo. Akekho yosiphazamisa sesihamba thina esingabaka uNkulunkulu lisho njalo.
As we serve the Lord, as we have chosen him, this highway that we go on, nothing will be able to get to us. If you go to Durban or Joburg or anywhere, you get onto the freeway. And you just see a whole lot of cars going fast. Nothing, no car stops. They're all in a hurry forward. Nothing makes a U-turn and comes back the other way. Everyone goes in the same direction. If there would be one that would turn around, it would damage many others. As we have taken the faith, let us not go back. May we not turn back. Those who look at us, preachers, mothers, fathers, we will damage those that look at us.
Ngoba siyahamba la ekholweni sihamba ngokholwa, kufanele namanje la sihamba khona ekholweni kwethu, singabe sijike siqhubeke sibheke phambili.
As we are going in the faith, oh, may we never turn around. May we continue forward.
Angazi wena usulimaza abangaki endaweni yakini noma ebandleni usulimaze kangaka abangaki ngoba usujikile wabheka emuva. Nani befundisi uma ngabe nixabana nodwa, nishayisana nodwa kanje, neyimoto mayishayisana kanje kuma zonke izinto ukuthi awulapha abantu badakiwe banjani.
How many have you hurt with your tongue? Or you preachers because you contradict each other. Now, if there's a head-on collision, it stops everything.
Kuthwa ke umento awuthunyelwa kundani. Kusasho wona ufruwelo.
On the highway you don't find a mouse.
Awazi ukuthi awusho kade bahamba abazisingisi. Nangithisha uhleli phambi kwethu kade. Uyabona mangabe uzoshada awazi ukuthi lo muntu uzoshesha kushiya emhlabeni. Manje ngeke uzuthume ngisho igunda kuthiwa ngeke uzuthume ngisho igundana uthi njengoba ngishada nalo umuntu nje sizohlala naye isikhathi esingakanani.
When you are to get married, you have no idea how long your wife will live, so you won't even send a mouse because you won't take that guess.
Mhlawumbe ushada nalo umuntu nje kuyohlala iminyaka emibili bese yashona. Uma ungathiwa ikhoke lithi isiZulu umendo awuthunyela gundana.
And you don't even know if it will even be 2 years since you passed away. That's why Zulu says you don't even send a mouse ahead.
Ukuthi igundane leyokubukela ukuthi uzofika uthola ingane engaki uhlale kanjani uceba ube yini ube nemoto na kha ngekwazi ukuthuma ngisho igundane.
That the mouse goes ahead, looks at the way, how many children, will you be rich or poor? You don't even do that.
Na bamthene ingane kaZondi beyingazi ukuthi ngalonyaka lo 24 kuzoba uma wethu uzoshiya. No mama obantwana uzoshiya umamfeke bebengazi kodwa uNkulunkulu wayekulobile eBhayibhelini.
And to the Zondi children had no idea 2024 their mother would pass away, but God had written it down.
Kodwa ke elesingisi lona lithi ke siku highway.
The English translation says that we are on the highway.
Sisenda wena phakeme sendleleni ephakeme kufanele nathi siphile impilo ephakeme.
We are on a way that is high, and our life must also be a highway.
Ukholwa kwethu sikwazi ukuthi njengoba sikholwa nje sisendaweni ephakeme endaweni kaNkuluNkulu siphila impilo ethokozisa wonke umuntu ngoba nanti nezwi liyafakaza la kumaHebrew 12 ukuthi if lo fakazi lisihaqile liyasibuka ukuthi sihamba kanjani.
And in our faith, we must live a life that is high, that everyone is looking at us. In Hebrews 12, we are surrounded by such a great crowd of witnesses. Here is the crown. Which we will receive. We will be as heroes only if we have conquered.
Uma wena usasa.
If after a week or even tomorrow or a week has passed and here you're smoking again, after a week I'm back to alcohol, there's no victory in that. I'm making an obvious. You will not receive that crown. You will not receive your white robe if you haven't parted from sin. Each and every day we go. We must remember that every day. Everyone was going to go from this earth, it has been ordained. There's that bridge, and everyone is to cross that bridge where the Lord will take them. A song that I would like to end with.
It
says, remember
that
day that will come where you are alone. You will lie down. You will sleep and get up. And then you will be judged by your works.
Kumbula leyo mini. Leyo mini. Noma inini usazolala ulale ngomqolo ube isidumbu ulale la khumbula uliyeza leyo mini eyofika uwedwa athi uJesu sengiyakubiza.
To my friend, everyone, remember this. The day will come when you will be on your back, and the Lord will take you, be a corpse, and then you will stand alone before God.
Yofika leyo mini uma ungakayi koxolisa lapho, ungakayi kobuyisana nomuntu, ungakayi ungakayinikele enkosini. Khumbula yofika lolo suku oyofika nawe ehlulelwe okofika na ulale ngomqolo.
The day will come and you haven't gone to make right, you apologize there. That day will come when you will lie on your back and you will be a corpse.
Siyabonga kakhulu kubaba ngamazwi asesicobelelewo.
Thank you very much for the words that Baba Dube shared with us.
Sanambabi washibe ngilibona sahamba kahle kakhulu.
I too see that my watch is going very well. Isheshiyanqamuka inkonzo bese
salangazelela ukuzwa izwi.
The sermon came to an end too quickly while we still desired to hear more.
Kaningi uma kusemgcwabeni kuthiwa ngenxa yesikhathi mase kufika kumfundisi abantu baloku beshukuza. Kanti umfundisi yena uyena umuntu oqala ufika kuqala. Futhi uyena umuntu ogcina ogcinayo ukuhamba nasohlelo nafaka egcineni bese lokuthiwa ngenxa yesikhathi. Impela baba siyabonga empeleni usenzele ifavor nje ebingasifanele ukuthi ubuye nganeno. Bengithi usazoqala baba usilandise wasuke wajika endleleni besafuna ukuza ukuthi nahamba kanjani uNkulunkulu wenzani ekuhambeni kuyima uzofika ezweni.
Baba, we had hoped that there was still so much more that you could have shared with us and then you had to cut it so short.
Kodwa ke inselelo ileyo ukuthi lukhona usuku uNkulunkulu akalimisele ilona lo muntu. Zolala uwedwa ubaba uZondi nomama wakhe. Lapho beshada bathi bohlukaniswa ukufa. Uthanda bebethandana ngalo. Kufika la khona ubaba uZondema phezu kwethu. Akakwazi ukuthi hawe isithanda sami ngihamba naso manje. Sekudinga ukuthi akalithathe luhambe umama ubaba uyasala nganeno. Ngoba luyeza lolu suku oluzofica elona lo muntu ahambe yedwa.
We've been reminded and challenged today that that day will come when we will be all alone and we will be called before God. Even now, Baba Zondi can't now try and hold his wife back. That day has come for her.
Kodwa ukhona umqhele esithenjiswa wona uma sithembekile. Sahlanza inhliziyo zethu. Kuze kuthi angi-ed ukuthi lapho sihlanza inhliziyo kuhlanzeka leya ngubo le iloko icolisiswa lengubo esilindile ukuba sigqoke imhlophe sigqokiswe nomqhele engabe soyifumana yini.
But we will be able to get that crown of glory if we cleanse our hearts and cleanse our garments. Will we be able to receive that?
Oh mama uMamfeka uqedile lakhe ibanga zihlobo zami ezinhle akayophinda azoba unumber 1 kulayini kodwa unumber 2 khona phakathi kwethu.
Mama, she has run her race, but there will be somebody who will be following her.
Angeka buya pinde azoba unumber 1 kuba silalele qala ukuze kushunyayelwe kanje. Sekalele yena kodwa unumber 2 ukhona lapha kathi kwethu. Kodwa maye kulowo muntu. Maye kulowo muntu omenyiwe emenywa uNkulunkulu ngokuthi kulale lo mama bese phuma engahlangananga noJesu.
The one who will follow Mama is here amongst us. Woe to that person who, having received this invitation and this warning, does not put their lives right. I'm not trying to make you afraid, but number 2, the next one is here.
Kwenye inkonzo ngasho kanjalo wasukuma abantu bacula bagida. Bathi abagulile impela ogogo bathatha izimbongo zabo bayilahla laphaya bagida bazungeza ibhokisi kube sengathi bathi we mfundisi akho number 2 la udlala ngathi noma uyasisabisa ayikho leyo nto aliphelanga isonto
unumber 2 walandela ubu number 2 kho.
There was another funeral where I was, where I said the same thing, and the people, they got up and they were going around the coffin, throwing away their sticks as if they were saying that, no, we don't believe you, there's no number 2. But within a week, the number 2 was shown.
Kalawo mazwi siyabonga baba, uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akugcine.
We thank you, Baba. May the Lord bless you and may the Lord keep you.